ndihambile ndibonile bandixelele bandinikile ndingafunanga ndingabuzanga Kuyehla kuyasa kumkuyafa